Yeah. Ooh. 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 Tango. Ngilthola u. Bonko uhle. Ngilthola u. Uthando ngilthola ku bonke okujabulisa umoya wami ngilthola ku mangizwe ngathi ngizohlala ukuthula ngilthola ku makuphela amandla ithemba ngilthola ku mawumnyama tukhanya ngilthola ku bangasasibona izathu sokuphila isizathu ngisithola kuwe thola 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 kuwe ngisithola kuwe
thova lo Edwango Alamanceba Poliswango Isfiso Samuot Ego ihlabazis Inhliziyo yami Angizubuhlungu Amaphelela amandla Amanye ngizothola kuwe Uma ngilahleka Indlela ngizoyibona kuwe Awumagumnyama Tukhanye kuthola kuwe Bangasasibonisa sokuphila
Isizathu ngisithola kuwe Thola 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 kuwe
Ngeke ngijikele, ngikele ngifikele Uthando ngalithandazela uma ngiphikelela Ngizinobhekelela, funa uthando olusele Ngike ngithuthukele, ngithathele ukuhlabelela Ngiyabanda ngaphandle kuwena, ngisanethemba Ngibona uthando luphumelela Ngibona izitha ziphelezela uma ungiteketisa uthangithange Ngeke ngizwe uthangihambe Ufunda ukunika ingeke ngilambe Mangi nawe, sithando sami Tumu ngiteketisa kuthangithambe Ngeke ngizwe uthangihambe Ufunda ukunika ingeke ngilambe Hama nami, dali wami
Uthando, ngilthola ku Bonke okuhle, ngilthola ku Uthando ngilthola ku bonke okujabulisa umoya wami ngilthola ku thola ku thola ku